Dead house and I'm here.
A journey of boom. 1, 2. Banks 546 na Chim Skelly. What else?
Mr. Kachem on the beach.
But that's it, is dopest rappers in the building.
The coming way.
A journey.
High levels music.
My precious, ya masila awe, ya machepa chape. My precious, ya masila awe, ya machepa chape. Kulipi anga sinize my precious, awe. Kulipi anga sinize my photo, awe. Mwako kamozi, nibale my precious.
What else?
Binako.
Apo, hey, hii life tu mankala cheka mozi. No wonder ikavuta ni kumwako cheka mozi. Mapresha emu ona ni ya kutala. Makolo ya kutala ya nakango ya siniza. Nangai 70 pendwa nisindani. Otizo nda walifulu na atani. Yue, osa kutika mana wa mai. Hii life osa tayapona ntawi. Palasi tunga fepo chempawi, yeah. Daily mungo waringa pa pressure. Ati mafuto ya kupesha. Why osa denya kupangunu. Bend down ni kutenya kupangono. No worries, mwako chepangono. One, unga kamba tindiwe cholimba. Na mantuva kusiva unalimba. Mafuto simunga sirize tate. Olokuti muma landila pasate. Denyako chiuno chisamweko. Yopa mangwala pote isamweko.
My precious, ya masila awe. Ya machepa chape. My precious, ya masila awe. Ya machepa chape. Kulipi anga sirize my precious. Kulipi anga sirize my photo. Mwako kamozi, mibale my precious. Vinako pangono, mibale ko my precious.
What else? What? Hey, umafola, pasate, zako, mwako. Kulipi anga kupase my precious. Mafoto ndiwe ya mapesha. Nkala ijatae PSC mawala. Olo mumutima ni nyari mawala. Osa nkala na ringo susa kwa nisa. Ni mapresha ya osa panika.
Kafuno sili zila tu mafuto. Usa spesa na vogu inakwila. Kafuno sili zila tu mapresha. Usa spesa vogu inakwila. Olo boma inangongole.
Inangongole.
Inapuresha. Mapuresha. Mapresha si asila. Mapresha si amasila awe. Ya machepa chape. Mapresha si amasila awe. Ya machepa chape. Kulipi anga sinize mapresha awe. Kulipi anga sinize mafoto awe. Mwako kamozi. Wale my pressure. Vinako pangono. Wivaleko my pressure.
Aye, aye. Kule matezu mambira chifukushi. Atinanga wildlife ya ndia buchushi. Makamako mafuna ya kuchoke. Mapresha yonse iwe usafoke. 1, 2 by 2. Nakamosi ni 3 by 2. Wachinjako wa mwako na mutondo. Wakukako waendako kukongo. Mambiri banga seke ya kutaya. Nipi life vivi matinaya. Nikulimba iwe osa zipaya. What else? Chani ya life imavuta. Life imakosa. Tonze kwa mulungu ni ngosa. Usipempele nofuti uzikosa. Kumosa yuvala kamozi. Wamuako nofuti watenyako. Jimaziva mafuni sisa good life. Nigulimba usa zitanaka happy life. I am a pressure, siya masira. Yakapwera, nigulimba. What else? Achani ya mte. What?
My pressure, siya masila awe. Ya machepa chape. My pressure, siya masila awe. Ya machepa chape. Kulipi anga sinize my pressure awe. Kulipi anga sinize my photo awe. Mwako kamozi, ibale my pressure. Vinako pangono, uibaleko my pressure.
There you have it, ladies and gentlemen. Achanium. 1, 2, 1, 2. Banks 546 na Jim Skelly. Aston Majest, I see you. Managers in the pew pew. Mshanga Alpha. BQOMH. Man Peter Zezulu. Lucas Banda Chinunda Trading. Laxon Kalilani. Solomon Tole, the tallest empire. Mr. Sten St. Margrace. Kansimbi na wa 50 Mkanda Tanof Lazarus Piri mwana wanakale CP General Dealers Soundproof for your Derek Fire Fyupu kwangu Chirwa Smart Ajusa TN Phones pambanyane hapo Wilson Dabes DJ Wise, DJ Ramote Jeremiah Makani Kambulu Mike Mandevu General Dealers Bamfue Francis Destin Mshanga Lucky SPL Ambassador and Young Driven Aerospace
Download music at zenhouse.com
Joshi Kumba Chinunda.